miseensi kongiresii Ameerikaa Mike Kaufman jijjiirama bu'aa qabu mootummaa muummee ministeeraa haaraa Itoophiyaan dhufuutti jiruuf jedhee Itoophiyaa dhaquun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf qophii ta'uu dubbatan. Suuraan kongiresman Mike Kaufman asuma Washington DC'tti dhimma deemsa isaaniitiif mata duree adda addaa irratti dubbiseera. Kunoo.
Hayyalama kam ooltan. Kongiresman Mike Kaufman miseensota paartii Rippaabilikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota kongiresii Ameerikaa seer wuxene marii Ameerikaa baase ka HR 1128 jedhan kaakki Itoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaraba keessa tokko. HR 1128 akka Itoophiyaatti nami mirga qabaatuu fi mootummaa nami cuftii qooda keessa qabaatu tolchuu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seneti Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seeri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomittaa qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seeri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seneetii dabarsuuf adoo jedhu Itoophiyaan hojjijjiiramte. Seeri kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyya ala jiranitti marroo hedduu hiriir baheetiin rakkoo himachaa miseensota mana mariitii fi kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesman Mike Kaufman Ameerikaa godin Kolooraadootii filame. Amma ganna 11 miseensa kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummee ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche. Qabsaa'ota mirga namaa hedduu waan hedduun himataniin irra lakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarse jedheetiin waan hedduun faarsa. Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee mala qabullee bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gadadansaa ittiin deemuutti jiru. Kunin akka herreega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraa ittiin deemuu jira jedha. Kongireesmaaniin kunin mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa ka durii Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wuxinee 1128 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
Akkan jedhe marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi ministeera haa jaalaa Itoophiyaatiin iyyuu biirootiyyee Washington DC jirtu keessatti waan rakkootan irrattii fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wuxinee kongireesmaan jedhu kunin deeggaraba kunin jijjiiraam Itoophiyaatti hin dhufe qooduguddaa qabaachaa bahee jedha kongireesmaan. Adoo silaa miseensi mana marii Ameerikaa seer wuxinee HR 1128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf moo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid Bin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wuxinee kun hin hojjetu keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
Naabilbileetiin jimaata onanasiyaa ganama saatii Kolooraadootti naabilbileetiin amma mirga namaa Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa argannee bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedhu adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti himaa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwanta akka Al-Shabaab sunfaa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin. Irraanfadde duulleen hin jirtii jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government.
Akkan jedhe akka herreega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreega kiyyaatti Yuunaayitid Isteetsi gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha kongireesman Kaufman. Kaufman nami kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just they're very optimistic about him.
Akan jed namedu waga fadde namedu qoraddelle wan dufati isata na fi wan nami hedduna kan bahetin simachu isata nami chuftinu danso misadubat akmale abdi raqabanille minister haja ala taate nan gar heddu qoradde jennan nami abdi raqaba jed abiye marro namqaro dubillen qajel fata namjaba ethiopia kharaqa jela tindemu jechundubat congressman Kaufman tatulle nami chuftiyu ak congressmani kana mumme minister anfars fakenna fi bombin wata bajeda barte finfinne dirre masqalati gumi dr abiye simachu chuufi baati duratti darbataniiti nama galaafatte heddu mammadeesiti tan keessa tokko tan mirkaneesiti egi mumme minister Ethiopia biiti akka durii injirtu Ethiopia akka durii injirtu biyyat galaa jedheeti nami yaame namedduut biyyadda chaawjir congressman Mike ammo nami Ethiopia waan hedduun fars yo America godaanu feetan yo achi qubachuu feetan godin xiyyi rangorina Washington DC diisa Minnesota allee fi lafa ebelebelun jedhina natti goraa nuqqubadha
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
Right.
But they really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magal denberetti nama Ethiopia ti fertira kum heddut kees qubat daldalu fillen qabani nama tu ke jiralle awase du ke jiralle akragenetti nama romo gar kum lamat calu tu kees jirat wol magalatu yina Ethiopia gar kum soddoma kees jirata jer gazetaan biisunit baw gadenberetti batok misensi congressi America Mike Kaufman wan walodefanne rabane jennai naga wal tilamanne wal galate fanne koblan gargariban.
Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and it's your last
Galatoma.
Word.
Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Taratanum, ansora alakeet, nagambul.